Studio Tamani, Kede Kabaruji Amen e Fulfulde.
Ono heɗi ɓe studio tamani oɗo sa yo sakki ko mawɗo Ousmane Dicko haalantoon kabaruji gonɗi ɗo ɗi joni mais en la presse labbi makko gagni Kanté wonani en to ɓoggui janɗo to sema e plateforme kawri kenga dow ñifugol baase faafe ɗe guɓe ɗiɗi kaptunoɗe lebbi jaɓɓeɗi ɗi kolliti weli mum en weli oɗo ngal ɗo kawral yesso ministre hoore condi fawarde e rew runtinoɓe adumuna sema ko holliti ngal ɗo kawral ana wawi wartude deƴere faafeyi seɗa gueɗe ɗiɗi fou ɗe ɗiɗi ɗe fou tabike kawral ngal nden hooreɓe plateforme ɓe ka kolliti siñigo ngal ɗo kawral yo nuygal kessal ƴengingo golle kawral aljé ngal heydi gu fenomanno ɓe kolliti holliti kañum e hoore ka wattu waɗi ko deƴere wartale sahal fawarde e wuddu leydi meɗen ɗo yimɓe mo gondi e torrade batte baasiji hakkude jañeli kañum e guɓe ɓanɗe kaɓorɗe ɗe soldat sen nayon keddi ken taton du mbarmi e ley tuna gaɗanaka kene soldat se ɗum gardien Mali ɗo heydi eɗi adar in taklit ɗo hakkude muɗum e menaka yo kiloji capanɗe joyyi nana joni o noon de inara ka warti seeɗa ley gallure nde yo ɗi gondi sembe kabaruji ɗimin jogani on bisimilla moɗon e dow studio tamani ley kaldal yontere hunde sema e plateforme kawri keña selugol baasi faafeyi selugol baasi ono yo yoppude selugol baasi yoppude hono kasunkoɓe ɓe hono laɓɓinde ɗu kabaru yimɓe majjinaɓe ɓe fawarde e yirfagol guɓe plateforme ɗo ɗe gonno e dakoro mabɓe takalot ɗo woni ko hawra woni ko karal waɗi e dow muɗum ɗe guɓe kaptunoɗe lebbi ƴaɓɓiɗi ɗi noon mbi hono ceyike fa sanne ko kawral heɓa yesso ministre kawral leydi meɗen fawarde e yoga e rewnitinoɓe aduna ɓe ndenno sema holliti sengal kawral tabaka tabama tan heedi gueɗe ɗe ɗiɗi ɗe fou e ngal wawi du hono wartirde deƴere dumine kanko ilad agu mamed keƴaɗo haala sema wonko haalde Isaka Yatra keɗenna Oumar Waygalo
ce document si vous voulez ne garantit pas
ɗuɗo talkuru wawa darnade fur ndu waran daranade ñalawma hannden o hono baasiji ɗi hani ñifirde hakkude gueɗe ɗe yalla ɓe kolidiro faɓe ƴeewal hono ɓe kandi gollirde yalla jaam e deƴere ana wartale nokku o ɗum latto sababu fati gueɗe ɗe memidira kasen le fedde nde min darni nde heƴaɓe mawɓe sema ana ley hen kañe heƴaɓe guɓe nottirtoɗe plateforme ɗe fa yetto yo yimɓele laamiɓe gomɓe ley saha leydi ndi homo fo fammina yimɓele ɓe wawi famminde fa jaam e deƴere warta nde nokku o min ƴewto wattu jono yalla hono gueɗe ɗe fo kani hokkidirde juuɗe yalla jaam e deƴere ana warta le leydi ndi ministrema ana wondi e fabanno ɗiɗo golleji gori kañe suroɓe hakkude ɓiɓɓe Mali ɓe ko sakkiti ko ɓurmin fo weltade dow hen hono ko fedde oni nde ɓami jukkoje fewde neɗɗo fur immiɗo baasiji le leydi ndi ɗum latto sababu wattu jono yalla gueɗe ɗe fa ndewa kongi muɗum hono ko haala joni
ko
hooreɓe plateforme noon kolliti siñigol kawral hakkude mabɓe e haɓdiɓe mabɓe ɓe yo puɗɗoɗe kese ley ƴengigo golle kawral deƴere aljé ngal e wi fade ag al mahamoud o keƴade plateforme heedi haala hono hawrama ka dow pati ɓe joɗɗodira kana ko heddi fa pati ɓe jottodira yo ɗum tan heddi e golle gondi fa golle o gonɗa keɗɗana Oumar Waygalo
le principal point
yo ɗum wona toɓɓere hertade kakomin belti dow hen ƴeewe yalla hono homo fo hanide rewirde kongi muɗum gueɗe ɗe fati memidira kasen min mi weltiki dow majjum sanne sema kañe plateforme so caggal kaldal e kawral ngal yalti ley hen ɗeɗo gueɗe ɗiɗi ɓen ɗonki famrude fe ley saha leydi ndi wattu joni hono suroɓe teedirino wala fo mbawɗo wiide kañum hawi so wirfitiki ley nokku muɗum joni min ƴewto yalla hon ɗiɗo golleji kani yarde yesso saabi de tiɗallaji mawɗi matama ley henno min kani worrude ley saha leydi ndi min miɗe miila ko sinnina joni ko ɗum latto sababu homo fo rewa kongi muɗum ley ko warata ko
dans l'avenir de ses engagements
gouvernement Mali holliti kañum e guɓe ciñiɗe kawral ngal yo dartugol deƴere ndenagu e heɓande himmeji yimɓe jogala goni ko daranto ko warata nden heedi gouvernement ka noon yoni ko deƴere warta ley sahal e wuddu leydi meɗen ɗo yimɓe muɗum gondi e caɗele batte baasiji hakkude jañeli fawarde e guɓe ɓanɗo kaɓorɗe ɗe kanko ceenan kulibali ministre hoore condi leydi meɗen wonko sifi keɗen Oumar Waygalo
minen min beltikili hen sanne ko guɓe murtuɗe gonɗe ley saha leydi ndi gaɗi ngal ɗo kawrital sema kañe plateforme ngal ɗo kawrital cakkite muɗum ɓe ciññi dow hen kaldal e kawral laamu o holli anniyaji muɗum no kaldal e kawral gal hani tabirede mi miccintina on tan laamu mali o ana ɗo fa huntan himmeji yimɓe ɓe hoore jamare nde lamɗo tan andinoɓe domtirno kaldal e kawral gal hani sinninirede wattu joni o sina gueɗe murtuɗeɗe saha leydi ndi homo fo daro darde muɗum no ɗum worrino du ɗum waylito ila kaldal e kawral gal sinninali noga e lewru juin hitande 2015 wala fuu ko golla fewde e yimɓele ɓe ɗum wawa worrude ni tan homo fo an hani darade darde muɗum
kala ko jiɗɗon famitade poɗe fay dow bemel amen facebook na twitter ɗo mbawi noddude numéro ji 75 84 11 11 nadu 75 84 12 12 fa dokkon hakkillaji moɗon mali yammini hannde ñala hene heysenade deƴere sisit hikka o woni en fuu daranoɗen deƴere teddengal ndenago fawarde ɓingu manaku fa heedana kala nana UNESCO mali hoore muɗum kan gaɗi batuɗu beete hannde dow noddude sukaɓe mali kaɓano fa deƴere e ndenago wartale mali e wi maɓɓe hono darde sukaɓe leyi dartugol deƴere wawa hennede seeɗa kanko Aliou Koyta hoore club UNESCO mali ɗo wonko haalde Oumar Waygalo keɗɗena mumdi sendebu
aujourd'hui dans le contexte où nous nous trouvons
wakati joni no kabaru leydi mali ndi wori ko burde hasinginde yo ndenagu min yettiraka tewtude ndenagu so ndenagu wala yiri wore wala furkon bawde wonde do rafin ndenagu kambar mu hikka le imma daraji ame min goldidi e sukabe sabe de kambe mbawi huntande hore kabaru ndenagu so sukabe njabbi sarabe mabbe yimbele leydi ndi fu njokkambe le habo rafin ndenagu ndeno adunaru ndu fu ana hasingini ndenagu le nokkule fu basiji ana so ndenagu wala min bawa yarde
yeso
soldat sen maline yon keddi ken tato mbarmi le tuna ngadanaka hijande gardi en hedi adar in taklit do hakkun mudde menaka yo kiloji chapande joyi ke hebanande ka do masima waddani hono yambere 22 septembre buitede al musaddaji mudum al husaini ag ali gondo men akata wonko haldi hamadun hamma mayga keddana mumidi sendebu
do kabaru ko kebde do samgol ko wadi kilometruji chapande joy e joy farde mayo tade menaka do be chami do mangal pade leydi mali e kabaruji ko min kebbi hande adadu mangal pade en be keddi ken yo nayo taton barmi mi anda adadu gambe bonandaji keddi be hen na barmi be hande yo lumo naka yimbele kewbe ngari lamu o ana wondi e lalinde 22 septembre ka dun torra juldende sabe de mi martinama kumpa imma daraji kewdi wadatake le majjo
le lamu tumbududu hono janginaabe janginedo kominaaji di bela ka feewi ko ujinaaji joy na ujinaaji jeegon taccete e jobde muɗum ɓoyɗi keɓaka ke ndenno walde mabɓe nde salanike yeddugol sariya dartide hono jangguinaɓe leref kañum ñafuɓe e ñafuka ɓuytanaɓe ɓe totte kalisum e o kanko Bocar senid hoorejo walde mabɓe nde du wonko haalde Samba Doumbia keɗɗana Ousmane Niali Boudi
won jangguinoɓe le cercle ngaji noddiɓe min hollitinde min wiideɓe keeɓa e joddi mabɓe fuu hono ɗum waɗi leere e ñafunke mi hooram mi noddi directeur kappuleere o wi ko andana ɗum fay hunde moɓe nangata joddi mabɓe juuɗe mum kañum hani lande ɗum ɗum worri ñafunke jangguinowo goto fuu ujunaji joyyi ɓe itti e joddi mum leere goto fuu ujunaji jeegom fay joni to ñafunke to dokko joddi mabɓe o ana jokki wadde o golle mi tewti haaldude e makko wala fuu ko mini kan dow mum nano minen kam min jokkan haɓade faɗoɓe cele o golle min anda du ko saabɓe gaɗi ɗum fa ɗum sela du mbiɗa miila laamu o han daranade ɗum gaɗɗo ko walda e sarede fu jukke to fuɗɗore ton woni gasay nano laamu on han daranade fuɗɗore nde wattana ɗum hakkille
Union européenne e Royaume-Uni goni faabotoɓe studio tamani
sen garte kabaruji région ngaji meden ko badato noga en janginowo les cercle duansa won ebe gondi ila kenya du en no silaber janginirte yo wadde faabe beedoro hono faamu le hitande jande 2017 2018 yo ong hono cg sadu darani de do jande majango sami e do galle goto kumbiya do hakkunde mudun e yoroso yo kiloji chapande nay e joyi ɗum waɗi yontere ƴaɓɓinde nde nanna yimɓe ɗiɗon keddike hen kaake kewɗi du bonni fasanne dokkal leɗɗe ñaw ɓuɓala du fuɗɗi keña ley jañalol cellal ke masina nanna le balɗe tati hokkoɓe ɗeɗo leɗɗe natan dammugal e dammugal fa dokka sukaɓe ɓe jogiɓe hono ɓe lubɓe lebbi tati yaade lebbi capanɗe joyi e jeenayi ɗeɗo kadduɗe e ɗiɗo kabaruji kedde heɗal fande yewtere ma ana yesso yen tawde yontere warore.